kusimamisha. Na imani yangu ukaiweka salama. Kama si wewe, mwamba wa wokovu wangu, nisingeweza, ningeangamia.
Bado nasimama,
bado,
bado naendelea,
naendelea.
Bado najikaza,
nifike
kule,
nifike kule.
Come.